Records.
Buddha Sonia Paz.
Mr. Dancer.
Rest in peace, old niggas, old niggas. Hello. Rest in peace, my homie. Rest in peace, ma.
Oh, yes, sir.
Sitolimpenda na yeye alitupenda ila Mungu Baba kampenda zaidi. Nenda kamanda kurudi kwa mchanga, kiki mbili kikifo imepangwa yo. Bora ungejua weza kungetuaga, ila ghafla tu unatumiza yo. Watu wanalia machozi wanayamwaga, mondoka jana tu tushakumisi friend. Kosa tension kicheke caption minaba kehoi walivyandika RIP, 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 RIP. Umekwenda swaiba tulimpenda na yeye alitupenda, ila Mungu Baba kampenda zaidi. Nenda kamanda kurudi kwa mchanga, kiki mbili kikifo imepangwa yo. Bora ungejua weza kungetuaga, ila ghafla tu unatumiza yo. Watu analia machozi wanayamwaga, mondoka jana tu tushakumisi friend. Kosa tension kicheki caption mina baki hoi walivyandika. Hey, maremu alikuwa mtu wa watu, yote kutokana na roho yake. Alipendwa na watu wa rika rote, sababu vitu kuna ucheshi wake. Kicheki mtanda on na demu kapembeni, misina nguvu machozi ananitoka on. Nakosa tension kicheki caption mina baki hoi walivyandika RIP. Basi simeni bye bye, asera bye bye, wenunda bye bye, amuni bye bye, amujua uki bye bye, ambapakaya bye bye, wesi jomuka bye bye, ya baba bye bye, ambapa stati bye bye, bye bye, wesipata bye bye, janelo bye bye, aduli sano bye bye. Maremu walikuwa mtu watwe, alipendwa na watu walika rote.
Alipima mama ake na mia,
mama ake na jiari.